dajimsafi.com.
It's Cookie Daddy.
Some boy pass me the weed and pass me some real shit, nigga. Bumbo.
It's Kunde boy come here, I'm a one. Kuishi kwingi kuna mengi ila kama we bado sijamwona. Baby bado sijamwona. Wakukufikia tarobo. Kichwa kina mambo mengi la upendo wako bado na uona. Nikifumba macho bado na kuona. How beautiful you are, baby. Basi napenda unavyonidekeza, baby. Nikikosea unigombezi unanielekeza, baby. Mwenzako napenda unavyonidekeza, darling. Nikikosea unigombezi unanielekeza, baby. Na kama siyo uzu wako wewe uturivu miupata wapi. Na kama siyo moyo wako wewe baby upendo na utoa wapi. Na kama siyo
na kusate nao sio wangu kama sio mali yangu. Oh, msiri wangu kama ndo kwanza na muona. Ameridhia shida zangu na iki kidogo changu kikubwa cha barabu. Tukikosa wali atadonda. Asapora nikwambie hakuna neni jua mie kama ambavyo baby vile unavyo baby. Basi napenda unavyonidekeza baby. Nikikosea unigombezi unanielekeza baby.
Mwenzako napenda unavyonidekeza darling. Nikikosea unigombezi unanielekeza baby.
Kama siyo utu wako wewe utulivu pata wapi. Na kama siyo moyo wako wewe upendo ningutoa wapi. Na kama siyo
Sikonde boy call me number one. Call the music worldwide. Worldwide.
Support pass me the window but say something real.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DajiMsafi.com.